CHBK yo, jina ni Zing na ndani ya ring tokula viding cost kwenye beat ha chibo wododele podatekte chibo wododele podatekte nyakwa nyobede wana ni gwaya jisiko na rende kulwa kidevo kawe ni mzembo napenda mushene chibundo dele mini mgenje juniko tulembe pacha ushenje juweni msengu talimwa na jembe mindo ni chizi kutoka ngatene si kwangi malenge mother moshada shabless na semba lipewa kitenge spendi madenge nataka kuchoma ndomini walenge na ndani ya game mindo stero nataka wabebwe chibundo dele nyakwa nyobede mini mgenje ato kitemo garembo kabuta bogoi matekite neka kowye kuot maduongo serembo matekite neka kanyaticho laye galongo jalach matekite nyoko nyobede kendo anwayo ni pot atekite HBK jina ni Zing HBK jina ni Zing ndani ya ring utakula viding juu kama ni jing niko majing leo weekend lazima jikil acha kuroga mindo na sing ike kizogo ndiyo dimanga ndani ni ngori zogo tu mimi ni suku sizi chorea madrena look huyo ni King Kong siyo kinugu mluya na kuku kasea na juju mjaka ni look anza na njumunu cheke na simu enyemi ni cheese mwendo wazimu HBK jina ni Zing ndani ya ring utakula viding shaji pin afande acha ni shindu jo mindo the king Mori wapedi siko siku medi na seti kidim Acha kuzim kama ni sofe kiseti ririm Leo weekendi lazima jikil Acha kuroga mindo na sing HB King jina ni Zing Nye ikidu nshai kill Jomoko tugu bro go bana Gina seti yeko Tane kusema ane mambo mbaya bazenga Shache leo Kwa sababu Kama siganji ya shima na ni kupata maganji lazima bidi Nafanya kazi, nasaka mali, nataka gari Siwezi kulala kama sikini Domana sipenda nge usingizi Spendi madeni mitafadhali HB King, jina ni Zing Dani ya ringu shapigwa bidi Ha! Mate, wezi bambwa Anajibambwa